Asibingeleleke mlaleli namhlanje kungulwesine izinsuku zishakalolunye kuMay 2024 sekusele izinsuku ezingamashumi amabili nje vo bese ke siyavota njengoba silusiqhubekileke nenhlelo zethu isethulela ngelokwethu ezinhle isishayamthetho sakwaZulu Natal isishayamthetho sabantu isishayamthetho sisishabasheki esithanda ukuthi abantu ngaso sonke isikhathi bathole ulwazi olufanele njengokujwayelekileke uma ngabe kuyilesikhathi ngalezi insuku sisuke sixoxa nodokotela Nonhlanhla Hlongwane ovela ke lapha kwa IEC Independent Electoral Commission ikhomishana le ezimele yokhetho kunjani kodwa Ngwane
Ngiyaphila sisiviki, ngiyaphila. Banjani kodwa bonke abalaleli noSmay abantu be-OB facility.
Yebo. Siyajabula ukuthi siphinde sihlangane-ke futhi namhlanje. Mlaleli, ngesonto eledlule sakhuluma ngokuhloniphana nokubekezelelana kwabalandeli bamaqembu. Sixoxa naye uDokotela uNonhlanhla Hlongwane. Sakhuluma futhi ngokuziphatha kwabalandeli bamaqembu ezombusazwe njengokuthi nje bangadabuli ingqwembe zekhangisi bangakhulumi inkulumo ezibanga uhlevane nongase kudale udungunyane ezweni saphinde samcela futhi uNgwane ukuthi asichazele ukuthi kungani ama ballot paper abemathathu kulolu khetho lango 2024 wachaza kahle kakhulu uDkt. Hlongwane uphinde wachaza futhi ngokuvota ngokukhethekile nangalabo baseNingizimu Afrika kodwa abazovota phesheya kwezilwandle kukhona ke umbuzo owangena sisiphumile ohlelweni kodwa ngiyathanda ukuthi simuzwe engwane usifiso wakwagcabashe bese ke uyakwazi ukuthi umphendule
nesambeli sakho ngiyabingelela mamviki nesambeli sakho nginenkinga la mama cela ungicacisela uma ngabe usise khuluma ngale ndlela akhuluma ngayo wonke ama agent party asuke ekhona yini la kuse kuyovotelwa labantu okukhulunywa ngabo njengamanje la kuthiwa ama special vote noma kuba yi IEC kuphela langalandeli khona kahle
uzwile Ngwane
yebo ngiyazi sisiziki
ngicela ungiphendulela yena usifiso
okay ngiyabonga umbuzo kaSifiso lapho uba umuse cabase umbuzo muhle kakhulu lowo engengujabulelayo ngani ngoba ngifisa nje ukuthi abantu bazi ukuthi amaqembu abhekelela ukhetho ukuthi kuhamba ngendlela yini akusithina u-IEC obabizayo so ama-political parties kufanele aqinisekise ukuthi azoba nayo i-representation yonke indawo lapho besikhona avunyelwe ukuthi afike emzini lapho sivakashele khona abe khona nasey'khungweni so yibona kufanele azi ukuthi azohlukana kanjani ahlukaniselane kanjani ukuthi azoya kuphi nakuphi akukho emandleni ethu ka-IEC ukuthi sisho ukuthi abantu bazofika emzini yebo bavumelekile siyabatshela nabantu babe-aplayela i-special vote se-home visit ukuthi kufanele basithise njengesiteshi akufanele ukuthi bakhethe ukuthi ubani ozongena ubani ongeyazi angene kulowo muntu ngoba thina siwu-IEC silethe isikhungo emzini womuntu khona ezokwazi ukuthi avote so ke abantu ke ama home owners or umuntu ohlala kuleyo ndlu mangabe TF akabafuna abantu ukushuthi abazungela phela ngenkani kodwa ke siyakhuthaza amaqembu ezepolitiki ukuthi abe kanye nathi mangabe sihamba nesiqala indlela siyasherisha ama route plans mase sithola ama special vote ama home visits ese approve siyabanikeza indlela esihamba ngayo ukuthi nje okay mangabe seMaritzburg for example sise Golden Horse sizophuma ngo-Church Street or ngo-Boshoff sihambe sishone ku-Victoria sihambe sishonele so siyabenikeza i-route plan kulesi sigungu esihlala kusona esibizwa ngokuthi i-political party liaison committee esihlangana naso njengoba nje sekuwukhetha sesihlangana nabo every Friday ukuthi sixoxisane nabo so amaqembu ezepolitiki aya-encourage ukuthi abe nawo ama-agents kanye nama-independent candidates nawo angaletha ama-agents awo ukuzobhekelela ukuthi kuhamba kanjani uma ngabe sivotisa abantu bayazifakele bona ama-ballot papers kulawo ama-envelopes ethu bafake wona futhi kuleyo secured bag ehambayo iye esikhungweni akukho ballot ngisho noma ngabe sesikhungweni noma usekhaya ayikho ibhalo sebanqunu nge-special vote wonke angena lapho kuma envelope mangabe sesibopha lelo bhawukisi sifaka isini esingathi ukuyibopha nje ukuthi ihlale isithanqa ama-political parties nawo siyasa-encourage ukuthi ayithathele awawama-seals bese kuthi uma ngabe sekuzovula ibhokisi uma ngabe sekuzobalwa ba-check ukuthi la ma-seal numbers akhona lapho ababewalethile asafana yini ngani ngoba ama-IEC sebenza ngendlela evulelekile e-transparent esizini.
Ngiyethemba ukuthi ugculisekile uSifiso umntakagcabashe. Mlaleli, ngiyacela nawe ikakhulukazi ngesonto elizayo. Ngesonto elizayo sifisa ukuthi nje singakhulumi kakhulu kodwa kube wena osinikeza imibuzo ngoba ngishilo ngathi sekusele insuku ezingamashumi amabili nje vo. Ngesonto elizayo kuzobe kuwumhla ka-16 kube sekusele isonto elilodwa mhlambe neinsuku ezimbalwa bese kuyavotwa. Ngakho-ke sizonikeza ithuba mlaleli ukuthi usithumelele i-voice note noma usibhalele ku 071 007 7900. Angiphinde futhi number ku 071 007 7900. Uyibeke kahlekele number wenzela ukuthi-ke ngesonto elizayo usungabhala umbuzo wakho noma umbono wakho noma usenzele i-voice note njengoba enzile nje uSifiso wakagcabashe. Siyabonga kakhulu uSifiso. Uma ngabe uzwa sengathi mhlawumbe awugculisekanga singakujabulela futhi uphinde usithumelele i-voice note eshoyo ukuthi cha angigculisekanga yilokhu nalokhu engakuzwanga kahle okuphathelene nama-party agent. Mlaleli, namhlanje na-ke ngifisa sibheke la sinodokotela uHlongwane izinto ezidingeka uma ngabe kubhaliswa amaqembu. Izinto ezinjengokuthi ubani obhalisayo, kuphoqelekile yini ukuthi obhalisile abe umongameli walo. Kukhona okunye okuzolandela la, kodwa ngitheka ke ngiqale ngalokhu njengwane ukuthi ubani oyayabhalisa iqembu, phoqelekile yini ukuthi lo olibhalisile kube uyena umongameli walo.
Yebo sisi, ngibonge kakhulu ngalowo mbuzo. Ukubhalisela iqembu bekudingeka nje ukuthi ufake igcwalise i-application form bese-ke uletha i-deed of foundation yalelo qembu okusho echazayo ukuthi nathi iqembu simele lokhu sokhuluma kanjeni izokanjeni e-executive yethu uchaze nje konke lokho. Bese-ke i-deed of foundation leyo ufanele ukuthi isayinwele abantu abawu-1000 i-political party. Bese kuba ukhokhe ama-registration fees. Kuyahluka-ke ngomasipala ukuthi ukhokha malini kumasipala uma ungenela ukhethi lomasipala kuphela. Kodwa njengoba kuwama-national and provincial elections nakhona bekuhlukile inamba yakhona uma ngabe usarejista beku-2000 ukurejista nje iqembu ku-provincial level and then ku-5000 ukurejista ukuthi uzondelela i-national elections ngoba ku-national assembly.
Okay.
Bese-ke uzothola i-registration certificate, uthole leyo notification ye-registration, uthole i-registration certificate. Kufanele-ke umuntu ayifakele i-gazette, i-government gazette, le-teacher u-government communication. Leyo-ke i-notification inegama elisetshenziwe leqembu, nesimbolo or ilogo yalelo qembu, njalo-njalo, nesikhombisayo mhlawumbe umholi wayo. Kodwa sisifuna ukusho-ke ukuthi ukurejista kuhlukile nokuthi ungenele uhlelo. Ukurejista iphathi ungayingezisa iphathi kodwa futhi ukungenela uhlelo kunamanye ama-requirements afunekalayo ukuthi uzongenela lokhu uhlelo. Kunalawo ma-terms and conditions. So bekulolu khetho siyakulona abe u-54 amaphathi akwazile ukuthi aphumelele ukuthi azongenela iqembu. So ayerejistile ase angenela noqembu angenela nokhetho awu-54 national like in the end awu-43 amaqembu angenele ukhetho iyodwa i-independent candidate kanti nationally awu-11 ama-independent candidate. So bekufuna ukuchaza ukuthi iqembu ungalirejista kodwa ungenela ukhetho enye futhi step leso sokuthi uzosebenza kanjani uzongenela liphuqe ukhetho kufanele umitheke ama-requirements e-professional representation ngaleyo ndlela mangabe ungenela njenge i-party list ngasho kanjalo
okay
manje bubuzile futhi ukuthi ubani ongalibhalisa
yep
sesekusekela ukuthi noma ubani umuntu unelungelo lokubhalisa iqembu so lapho asinawo imigomo nemibandela ukuthi ubani olibhalisile iqembu ngoba i-information enye iba lapha kwi-video foundation uma ngabe usuyifakile i-registration yephathi walifaka kwi-government gazette ngaphandle kusenzele loko u-CEO waka-IEC unayo ilungelo lokuthi ayi-rejecte i-registration uma ngabe ingawamisi ama-requirements like umuntu uma ngabe engayilethanga leyo video foundation or engawakhokhanga la ma-registration sebe kade ngikhuluma ngawo kodwa uma ngabe kwenzekile lokho hhayi-ke kulungile-ke iyafaka indlela kuleyo gazette leyo gazette le kufanele isibe khona uma ngabe khona umuntu o-objectayo kwilogo yalelo qembu noma kwigama leqembu isifisayo neqembu lami noma nje ngasiphi isizathu lowo muntu kufanele ukuthi asinikeze u-IEC isixwayiso sokuthi uya-objecta kulelo qembu kufuneke akwenzelwa kuze in 30 days isiviki.
Okay, ngiyazi ukuthi sake sakhuluma ngey'ndaba zokuthi uma ngabe kukhona othi cha mina bengithi uVicky Masuku akangalingeneli ukhetho neqembu lakhe iVicky Party ngoba kunalezathu nalezathu. Ngizocela ukuthi singagxili kakhona kuzona kodwa sibheke manje ngiyazi ukuthi IEC ey'ntweni ey'ningi ey'phathelene namaqembu ayingeni ngoba yona ibhekelele nje nokuthi ukhetho luhamba kahle. Kodwa zikhona ezinye izinto thina mphakathi esesicabanga ukuthi hayi IEC kufanele ngabe iyakhuluma la, yindaba yathula nje. Njengokuthi nje uma ngabe kukhona ungaboni ngasolinye eqenjini, i-IEC ikhona yini engakwenza?
Oh, ngiyabonga kakhulu ngaleyo nje information oyishilo yokuthi u-IEC akangeni indawo ey'nqushunqushini zamaqembu ngaba amaqembu abana ngabe kukhona izingqinamba ehlangabezana nazo. Thina ku-IEC asingeni ey'ndabeni zamaqembu. Kuyefane nanokuthi abantu basibuze ukuthi yindaba u-IEC angangeneleli ekutheni akube abantu besifazane abawu-10 bokuqala elisini lethu ama-political parties. Thina ku-IEC asinalo leyo lungelo wokuthi singabatshela ama-political parties ukuthi awarane kanjani ama-affairs e-party yawo. So naleyo nto ye-gender parity sihlalehlale sibuze enhlanganweni uma besikhona emphakathini ukuthi u-IEC akangeneleli ngani. Cha asikwazi ukungenelela njengoba ngikadiisho nawe ukuthi kufanele ukuthi sibe nama-limits sazi ukuthi thina simeneja ukhetho nezinto zokhetho. Yingakho nje ukuthi uma bekunokuthi umuntu ethula umthetho wokhetho asinayo thina ilungelo lokuthi sibese samthatha lo muntu simgqaze ngamawashini imhambise e-police station ngani ngoba leyo i-police
sekumsebenzi wamaphoyisa.
Umsebenzi wamaphoyisa lowo ukuthi athathe ashushise abantu ngakhombisa mzi amaphoyisa ukuthi nakho ukuthi ungathiwa endaweni ekuthize kwenzeka kale nithiwe mthini maphoyisa izani imsebenzeni kanjalo kanjalo. So kunama-limits izinto esingakwazi ukuthi u-IEC nezinto esingeke sikwazi ukuzenza ezenziwa abanye abantu njengoba ngisho ukuthi ey'ndabeni zama-political parties asikwazi ukuthi singenelele. Kodwa-ke ngifuna ukusho ukuthina into esesayizama la e-KZN esiyenzayo safoma i-structure se-leadership yama-political parties engayona le-political liaison committee esihlala nayo uma ngabe sixoxa iy'ndaba kufaneke bayithathe bayidlulisele kuma-constituencies abo ngoba abantu abahlala kuleso structure akudingi ukuthi baba ama-leaders baba nje baba kwi-management ye-political party babe khona bakwazi babe kwi-leadership not necessarily ama-prominent leaders aleyo-political party. So thina siyi-KZN MTS sihlangana nalawo ma leaders ama-political parties abakhulume iy'ndaba uma ngabe sizwa ukuthi for example endaweni ethize kubulawa amakhansela endaweni ethize kufa abantu akade eralini bagwazwa abanye abantu bekuliyiqeni izinto ey'kanjalo siye sisicala nsize sivalelane lakuleli niyiqophisane ino kume eceleni thina siwu-ic ukuthi abayirizove le ndaba ngoba iyayi-affect-a indlela yokuthi ukhetho lwenzeka kanjani. So thina siye senze nje into ekanjalo kodwa asinawo amandla, umthetho awusinikezi amandla okuthi singenelele ezindabeni zamaqembu ezombusazwe or ezombangazwe futhi bethu.
Cha, kuyezwakala. Sesakhuluma ngaloko nje ingwane emlaleli sixoxa la noDokotela Nonhlanhla Hlongwane omeleke i-IEC ikhomishana yezokhetho ezimele. Sikhuluma-ke ngezinto ey'ningi ey'hambisana ey'mayelana nalo ukhetho ngoba seliseduze. Kusele nje iy'nsuku ezingamashumi amabili nje vo. Ingakho ngithe kwena mlaleli ngesonto elizayo singajabula kakhulu ningene nibe baningi eninemibuzo noma imibono. Ningena-ke ngokuthumela i-voice note noma ngokubhala ku-WhatsApp ku-071 007 7900. Kodwa konke lokho sizokwenza ngesonto elizayo laso kunikeza khona isikhathi esanele. Kithina sinodokotela Ungwane, hhayi soke sithi kuma kancane ekuxoxeni sinikeze wena ithuba noma kukhona izinto esodlula kuzona kancane kancane kodwa ithuba eliningi sobe silinikeza wena mlaleli. Kukhona umbuzo enginawo-ke la Ngwane, njengoba sesikhulumile-ke ngalamaqembu, kukhona amaqembu amanye akade athi abhalisile kodwa kwatholakala ukuthi kunezinto ey'thile angayifakanga. Kudingeka ukuthi aphindele emuva ayolungisa lezo zinto. Ahamba kayolungisa lezo zinto ma esebuya kwathiwa sekuvaliwe. Manje ayakhala ukuthi bona bangenanga ku-ballot paper. Kuzokwenziwa njani ngalawo maqembu?
Sizithi lawo maqembu indaba yawo isaseyisebenzi zenkantolo, angizukwazi ukuphawula lapho.
Oh.
Ngoba indaba iqala ixoxo namhlanje, asazi noma izobe isiphothuliwe yini ngolwesihlanu noma izobe isiphothuliwe yini ngesonto ezayo. Singathi nje sisemkhathini nje ku-IEC okwamandla, asazi ukufundisa ngoba ama-ballot papers sesiqedile ukwaprint aseyezenzi aselindele umhlaka-27 nomhlaka-28
nomhlaka-29.
Asazi le ma bekuthiwa ama-political parties afuna ukuthi azoza umhlanganiso kuthiwa awangeni langa wazange ngena kwi-ballot paper ngoba afika leyo sekuvaliwe. Bese-ke ma kuthiwa hhayi bafakeni sizoqala phansi ukusiprinta amanye ama-ballot papers amaningi kangaka. Kodwa-ke ngoba isasesebenzi zomthetho siyibambe nje kanjalo, asizakakhulumi asisiluma ngayo size sizwe ukuthi inkantolo inquma ithini ngaloko isizinto.
Uyazi ukuthi ngihle kanikwane ukuthi amaqembu amaningi mhlawumbe angaphezu kwesihlanu athi u-2024 ufana no-1994 kubona. Manje lento ishoyo isiyangikhumbuza ukuthi ngempela uyakhumbula ukuthi ngo-1994 kwaze kwayoprintwa ama-ballot paper i-IFP ingakasho ukuthi iyangena okhethweni. Kwaze kwadingeka ukuthi kube khona ozoba umxhumanisi. Kwalandwa u-Washington Okumu okuyena kwaba umxhumanisi, kwakhulunywa kwavunyelwana, yagcina i-IFP sithi hhayi-ke siyangena okhethweni. Kangangoba igama labo la phesho aselipheshwe ekugcineni mangabe uyakhumbula kahle.
Yebo kunjalo, namanje kuzokwenzeka kanjalo.
Hey, manje ingakho ngihleka nje ngithi hawu khona amaqembu mhlawumbe mane noma isihlanu avele athi nje lo 2024 ufana no-1994 kuthina. Ngithi hayi uyabona uma sesikhuluma le ndaba ukuthi khona okungenzeka baphesho kufana no-1994 ngempela.
Yebo bayasikhumbuza kahle impela ukuthi benzenjani. Kodwa-ke bingenile inkantolo sisizwile namanje ukuthi batheni bona ngokwabo.
Okay.
Nathi-ke abameli bethu bakhona inkantolo bayafuna ukulungisa ukusho ukuthi ngempela
kuzogcina kwenzekeni. Okay.
So asazukwazi ukuthi sikhulume ngengaleyo nto until inkosi yenkantolo inqume ukuthi kuzokwenzakalani. Kanti ngiyayithanda i-recollection yakho ukuthi hayi bona sekufana impela namanje basasiseyinkantolo ukuthi mhla ka 29 nje kube kuhleli phansi mhlambe sikhetha sifaka lawo mabhalot lawo magama kuma-ballot papers kodwa sayi.
Yebo, yebo, yebo. Ngethemba ukuthi akukho okunye okuzokonakala. Ngani ngoba ngawo 1994 i-National Party yayithe kwawe National Party noma i-Democratic Party National Party yayi isiqubulo sabo sasithi vote bottom it makes sense ngoba base beyibonela i-ballot paper ukuthi bona igama labo lisekugcineni manje kuthema ngabe sekufakwa i-IFP ekugcineni baphatheka kabi ukuthi hayibo kufana nokuthi sesikhankasele IFP manje ngoba sithe vote bottom.
Imagine
sengifuna ukuba sebona ubottom. Akusethi ke ubottom sekuyi-IFP ubottom. Hayi kwakumnandi ku-1994. Mhlawumbe kwakwenziwa ukuthi sasiqala thina abantu abamnyama ukuthi siyoma u-line sithi siyovota. Into ebesingayazi iminyaka eminingi kangaka. Angazi ngwane noma
kunjalo sithi
angazi noma khona inokunye ongafisa ukuthi ukukubeke la.
Ngiyasela sithi because I'm so sorry ukuthi nje ngingene emlonyeni.
Yebo.
Kufuna ukuthi singakwenza ke ukuthi bonke u-19 kube nje ku-1994 nathi manje ukuthi sivote noma ikuphi lapho sifuna khona ukuvota khona. Uma ngabe mhlawumbe unendodakazi ohlala esikhothe ngifuna ukuvakasha kuyena ngalezi zinsuku. Fana sele i-notification yakho lesibizo ngo-section 24A ungayenza online ukuthi uzothola la ma-ballot papers akho amathathu. Uma ngabe nje ula ngaphakathi e-province uzowathola la ma-ballot papers akho kodwa sengisazise phela ukuthi kufaneke sewathi kulindele kuphi. Uma kuthi uzobe ungekho sentambama mhlophe kanti uvele ubhalise emlazi sazise khona uzokwazi ukuthi i-state sentambama mhlophe kulindele ngalawo ma-ballot papers awu-3. So ngiyakhuthaza umphakathi sisizithi nawe ngathi ngephimbo lakho ungenzela ukuthi abantu bakhumbule ukuthi savulelekile leli thuba lokuthi bafake i-notification yokuthi bazovota kusiphi isikhungo. Leyo eyangelanga lokuvota akufani ne-special vote lesi esavala last week sasikhuluma ngaso sithi sizovala. Asesivali i-special vote manje inombolo ley'ningi zesifo vote sesiyahlela ukuthi sibahambela kanjani abantu esibahambelayo ukuthi bazofika kanjani abantu abazofika ey'fundeni ngomhlaka 27 nangomhlaka 28. Kodwa loku engikhuluma ngako sisibithi manje ulo section 24A notification efanele ukuthi umlaleli asifakele wona asazisa ayona i-application ukusazisa nje ukuthi uzobukuphi khona uzokwazi ukuthi ungene esikhungweni lapho khona. Abantu abasebenza kuma-queue bane-app abazofanele ukuthi bayi-download esibizwa ngokuthi voter participation application ezokwenza ukuthi uma uphandla nje i-ID number yomuntu izosho ukuthi hhayi lo muntu lo ubhalise endaweni ethize ngokomthetho kade vote endaweni ethize kodwa usifakele isazisi sokuthi uzovota kulesi sikhungo ngalesi khathi so that ngaleli langa leyo section 24 notification so that ungeke uzume ekhwini kanti ume ekhwini o-wrong akukho esikhungweni la ulindeleke khona sisizithi. So kusukela manje seloko leyo notification yavula ngo-April izovala ngomhlaka 17 May. Siyacela ukuthi abantu bafake leso saziso bangaya online www.elections.org.za noma baye emahhovisi ka-IEC bafake leyo notification yokuthi bafuna ukuvota kusiphi isikhungo. Abarejistile nje uma urejistile unalo ilungelo lokuthi ufake le notification yokuthi ufuna ukuvota kusiphi isikhungo sesibili.
Kuyazwakala kakhulu ngwane. Okunye engizokubuza ngiyazi sake sakhuluma ngakho kodwa sithi azikhumbuzisane ngoba hayi iy'nsuku seyiphelile. Sekufuneka umlaleli manje azi ukuthi uma ngingena esikhungweni ngilindele lokhu nalokhu mina okulindeleke ngakumina yilokhu nalokhu nalokhu. Nginembuzo nje cishe bemthathu sesuya ngasemaphethelweni. Oqala ilo we voters roll. Isikhathi esiningi abantu baye bakhala ukuthi hayi nako sene voters roll nithathe phi ngoba le voters roll ine ID number yami nikuthathe phi konke lokho. Ngiyafisa ukuthi ukusichazele, ngiyazi ukuthi abanye bayakwazi kodwa bakhona abangakwazi ukuthi i voters roll isuka iqhamuka kuphi.
Awu ngiyabonga sisi, i voters roll i-register yabantu ababhalisile esikhungweni lesikhungo kesikhungo. Ngengithi kanti nangokuthi lesisafunda isikole kwakhona lento kwathiwa i-enrollment esikoleni.
Yebo.
I-register labantu abafika kusukela kusaphele kuze kofika kuthi azafunda kwakungakaba ama-grade kuze kube standard 2. E-ofisini la-principal khona i-register wonke umuntu okhona la kulesi sikole obhalisile kulesi sikole. Bese kufika A1. Isap A1 une class register yaleyo class.
Isap
A2 une class njalo njalo. So ibota njalo umlaleli nje bangathi amadini iphi into eme kanjalo ukuthi sina one national common voters roll oyenziwa ukuthi engaphindi nje kube khona umuntu ongavumelekile ukuvota, umuntu ongakwazi ukuba asebenzise ilungelo lakhe lokuthi avote noma avotele la eSouth Africa ngoba ngaphambili yayikhona i-voters roll kodwa yayingayona, yayingabafaka abantu abamnyama abelungu namakhaladi namandiya babevotelana bodwa. But anyway, ngikhala nje indaba ye-voters roll siye ikhompalwa kanjani. Thina ku-IEC sisebenzisana no-Home Affairs. Home Affairs yena ongathi ubhekelela ubuze bala e-South Africa, yena okhipha ama-ID, yena okhipha ama-passport njalo njalo. Thina into esiyidingayo nje ka-IEC inamba yakho ye-ID esisebenzisayo ukuthi u-apply ukuthi ungene kwi-voter roll. Bese ubhala ne-address yakho egcwele. Khona sizobona ukuthi le-address le ibelonga kuyiphi voting district. Khona ungeke ube nenkinga yokuthi uma ngabe usuvota singazi sizofaka i-voter roll yakuphi. Ngoba i-voter roll ithi ibizwa ngokuthi i-common voter roll. Isho ukuthi wonke umuntu onobuzo bala e-South Africa osena-18 osenabo ukuvota. So it's common to all ama-citizens. Kodwa each voting district or each voting station isikhungo ngasikhungo ngasikhungo ngasinye ngasinye sine voters roll yabantu ababhalisele kuleyo address yaleso sikhungo. And then-ke i-address yakho uyifaka wena ngalesi sikhathi ubhalisa ka-IEC. Manje-ke asisakhulumi ngokubhalisa ngoba into yavalwa kudala leyo. Kodwa umlaleli usangathekha kunumber 832810 akuse-SMS i-ID number yakhe kule nombolo ka-832810 ezomtshela ukuthi ubhalise kuphi mabi ukuthi usekhohlile. Thina into esisebenzisayo nje ka-IEC i-address yomuntu noma bekuthiwa uhlala ebridgini ngaphansi kwebridge uma ngabe usichazelwa nje ukuthi yabo mina la ngihlala ngakhona une-container yaka-cellphone uyasizi ama-addresses yazi awafani ama-address asemalokishini nama-address asemakhaya ngoba emakhaya kuney'godi kunenjalo njalo akufani ey'ndaweni zamakhosi njalo njalo. Kodwa uma ngabe uchaza ukuthi uhlala kuphi uyayisebenzisa leyo information ukulocate khona izongena kwi-voter roll nge-ID yakho kanye naleyo namba eshoyo ukuthi naleyo address eshoyo ukuthi uhlala kuphi. Siqoqa kanjalo kwi-voter roll. Kodwa ufuna ukuba ugcizelela futhi ukuthi i-voter roll esebenzayo ngelanga lokhetho i-voter roll e-certified engaphakathi esikhungweni. Ngani? Ngoba ama-political parties ayaba nawo ama-voter roll anelungelo lokuthi ayi-inspect nge-voter roll acheck ukuthi hayi lo muntu ngaphambi kokuthi i-certify mayi-certify ukuthi u-CEO wethu uyayisayinda asi siyabona labantu abakuneyuhlelo kulesi sikhungo yibona ngempela ngempela abahlala bakule ndawo yibona ababhalisile and ibona abanelungelo lokuvota.
Sibonga kakhulu-ke kudokotela uNonhlanhla Hlongwane. Angiphinde ngoba ngizwile ukuthi ngasekugcineni kuthanda ukuthi ngabe kusezwakala kahle. Amaphepha mathathu, kukhona eli-pink, eli-orange neli-blue. umaka kanye ephepheni elipink, uphinde umake kanye ephepheni eliorange, uphinde umake kanye ephepheni eliblue. Mangithi uyamaka ngisho ukuthi ufaka u-ex wakho, ufaka kanye kwelipink, ufake kanye kweliorange, ufake kanye kweliblue. Kodwa womathathu kufanele ukuthi uwagcwalise, ufake u-ex wakho kuwona womathathu. Kanye iphepha ngalinye, kanye iphepha ngalinye, kanye iphepha ngalinye, ukwenzela ukuthi konke kuhambe kahle. Siyabonga kakhulu kudokotela uNonhlanhla Hlongwane ngokuthi asichazele kahle kangaka. Sikhumbuleke ku-National Assembly amaqembu abhalisile awu-54. Kusho ukuthi wena uzobhekisisa kahle ukuthi liphi iqembu ozolivotela kulamaqembu awu-54 uma-ke kulona kuphela. Ungamaki amaqembu amabili. Kanti KwaZulu Natal amaqembu angenile awu-43 kanye ne-independent candidate eyodwa. Kusho ukuthi uma uvotela i-independent candidate uzofaka u-ex wakhe eduze kwekhanda le-independent. Uma ngabe kuwukuthi uvotela iqembu, ufaka u-ex wakho eduze kwalelo qembu olukhethayo. Sethemba ukuthi kuyezwakala. Sophinda-ke mhlawumbe mase siqala uhlelo ngesonto elizayo siqale ngako lokhu kwamaphepha namaqembu angenelile, bese sikunikeza ithuba lokuthi usishayele ku-071 007 7900, noma usithumelele i-voice note, noma usibhalele-ke nje umyalezo wakho kuyona leyo number 071 007 7900. Angibaleliseke nguVicky wakamasuku. Ngibonge kakhulu ukuthi ube nathi. Khumbuzeke mlaleli, inyanga kaMay inyanga la siqikelela khona ukuthi iy'ngane zethu zivikelekile, ziphephile. Uma uhamba nengane edrobheni engike ngaboni isimanga, umama ehamba ney'ngane ey'mbili, enye uyigonile, enye iyazihambela. Le eyihambelayo lutho ukuyibamba ngesandla, imlandela ngemuva. Uma ikulandela-ke ingane ngemuva, kungenzeka noma yini. Ngakuqhamuka umuntu avele ayithi hlwi ahambe, wena ulokuthi nje ingane iyangilandela. Ongcono mcele ukuthi akabambelele esiketini sakho khona uzoza ukuthi hhayi usabambelele. Uzozwa uma ngabe sekuyekelele ukuthi hhayi sekukhona into eyonakalayo. Inyanga leyo yokuthi sivikele iy'ngane zethu, Child Protection Month. Fisela-ke ukulalela okuhle, impela sonto enhle enokuthula nothando. Hlelo besilethulela ngelokuthi ezinhle. Siyamthetho sakwaZulu Natal, siyamthetho esinomdlandla, isiyamthetho sabantu ngokubambisana ne-OB Facilities.